mukama yamba uno mubiri gulimba kibinyo nti embala ya Adamu eno gyendimu bya Yesu sikyasobola bivaamu obula neetaaga deliverance kusomololwa okuvaamu buno obwensi obukaba n'emize gy'ekivubuka ng'okwaka ebinsuza nkuku nadde ensula mu kuwankawanka tutunka kirabika muto nnyinamu ekiwuka laba mmala kwekoona n'enzijukira okubuuka kyokka ne bwe mbuuka mmaliriza ndi ku ttaka ngwa nemmenyeka sirina nampeeka bonna bankeneka mukama weebazibwe nnyo nti mpalirizibwa nenyimuka ntambula mpenyera bwe nseerera n'engwa bwe nnyimuka emesdoa wikling siwera ninga omulwadde wa kolera bindeeza enkaka biwoomerera laba ŋŋenderera mpozi nga saalokoka yesu mpozi nga tewampirira bampera ndi mwana wo tebimmala ewo nno tolinde kanzekka tebinkolera zeera nyimusiza amaaso gy'oli tusobozesa okubisoboka sikyetegeera kwatibwa amateeka ndi mukomera mpeekeera omulaba nsekerera anteeka laba nsimidde obunyansi tula nzirukidde gy'oli anampeeka maze ebbanga ng'emikono gy'oli mpanika kinfuuyirira nkwegayirira mukama yimuka wansi w'omukono gw'onkweka numanya obuli bwe bumungeera nkabeera anti mukiro mbeera ng'atalabeera ntambula ntomeratomera ndi munafu nkekkera gatoto mu nzikiza buli akakoona nkekengera omubyaweereza ebisuka bijja byemoolamoola mmaliriza mmegerera mbeera yesu nkulembera obwange nkwekisa engoberera mbeera tuli mudduka dduka lutalo ddala tuwana n'embala y'ebbala ly'ekibala Adamu gye yatulekera sobeza nkwetondera nakwata ekirima netunula emabega sanja mazike gamwe gwera ekibi kibi kuba kuva kwe kyandeetera yempeera kyandeka nkwebera kinnuma okubanga byenjagala si byenkola olusi zigenderera mu kaseera nyimusa amaaso gy'oli aleeta essanyu enkeera kisakyo kidizibwa bujja buli olukeera yenze nga bwe ndi gy'oli nzize nkwetaze oli waggulu wa buli mbeera kinfukidde zike kuba kwata mu kirondoola nze kingoberera zunga ng'ensowera yesu bw'otambeera zinsanze mbere ng'embuze nsebunze mu bitonde byonna ku nsi tali kisinga kukwetaaga nga nze
Yesu, akuba amazima n'obulamu.
Anampanguza.